wa mutesta enso mkuru wa ministry vienzi mbi nukutekela tekele gwanga ila avunanyizwa kuchitavu che gwanga avunanyizwa kugwanika liye gwanga Ramadhani Gobi wezenti government ya kujaye njala mkuteke samoko levya kanyizi tuwa kumumbalida yasomedo unakule gulo. Ramadhani Gobi agami enti government ya somye mbalidida ya trillion ya sikunu kiliza mchinana esuka mchinana mwenya ilange chiluvidu wachayo cha kuongera kukuza EVF na vye guanga lino okusuka kubitundu kumi na obuzi uvili kubulichikumi mumaka Gobi ensimbi kuno kutandise. Ramadhani Gobi abadde kubaganya birowoozo kuongeri vana Uganda jivana aga nyuma mbalidida ya somedua unakule gulonga gutu umidua post budget national dialogue ugwateke duwa Absa Bank Uganda kuselena hotel Mukampala. Gobi ategezeza kibachi zudenge esimbi egwanga esimbi zegwanga ezisindikibwa mu bitongole bya government zibulankanyizibwa ate olumala ebitongole n'ebikomawo mu parliament okusaba embalirira y'ennyongereza ate nga n'ezaasa okukubaweebwa tebalaga nsaasaanya nnambulukufu. Ramadhani Gobi agamye nti okwewala bino omutesitesi abatesitesi abakulu ministry zonna eza government bakuteeka emikono ku kiwandiiko ekibateeka mu kabiga singa wabaawo ensimbi zonna ezibulankanyizibwa.
Each of the accounting officers is going to sign on a budget discipline and accountability charter going forward, which has five rules on the commitment of government when you don't have money, so that this business, I heard somebody talking about arrears. Arrears arise from indiscipline because government has never failed to have money to pay as long as it is in the budget. But sometimes we are committed without money.
Agamye nti bakizudde nga n'abantu abatuula ku bukiiko obugulaana okutunda ebyamaguzi mu bitongole bya gavumenti n'abavunaanyizibwa kulondoola ebiguliddwa n'enkozesa yaabyo bangi tebalina bukugu bumala mu mirimu egyo era nabo baakuddamu okukubwamu ttooki kubanga bafiirize eggwanga.
PDU are going to be the ones to go to Luzira when they fail to do the right thing. But these days it's very difficult to know who should be taken to Luzira because there are so many people, and apart from that there is a lot of delay. You are buying space in Serena and it's to get into space because people are busy and there are so many processes, the lead time.
Mu bidala government byegenda okussaako essira mulimu okuzuukusa ebitongole byayo ebadde bisusse okwebaka kubanga bakizudde nti eri ebitongole ebitakyatuukiriza buvunaanyizibwa bwabyo. Mu mbalirira eno emisolo gyayongezeddwa mu ku bintu ebimu omuli omwenge, amafuta, sukaali, butto, emisaala gy'abakozi n'ebirala, wabula nga gavumenti egamba nti kino kigendereddwamu okukulaakulanya eggwanga lino era Gobi agambye nti bakuwagira n'ebikwekweto ebyokufuuza abasuubuzi abakolera ku nguudo ebimanyiddwa nga trade order. Michael Segwaya akulira entambuza emirimu mu Absa Bank Uganda asinzidde mu lukungaana luno n'ajjukiza kampuni n'ebitongole ebyobwannannyini okusala amagezi ku ngeri gyebiyinza okuganyulwa mu mbalirira yasomeddwa olunaku lw'eggulo nabo okukulaakulanya bakasitoma baabwe.
Into how we develop our infrastructure, how we pay our suppliers, and making our businesses competitive. We need to assess how does this economic growth translate into jobs for our people? How do we support entrepreneurs and SMEs to fully capture the emerging opportunities? How do we strengthen the resilience and competitiveness of our businesses?